Lord, na kujambiri sako. Salamu sangu siwa ende wa Kongo. Rambi rambi kwa machizi na masira. Ombi rangu kwa mababu na mashehe. Nidu wakani inaesa ponya Kongo. Alisema wenye shida waje kwangu. Ulikunga kuna njia ni uongo. Wana Kongo wana kuva kwa madini. Eno style mba kubira mumai. Tobo siya na kuva na fe Kongo chiri taiti. Every night bakunganya zimai. Uganda yata yokudomu reme kwa bahitira. Kongo remember Kongo no. Kongo remember Kongo no. Kongo remember Kongo. Kila mtu analia kule Kongo. Kongo remember Kongo no. Kongo remember Kongo no. Kongo remember Kongo. Kila mtu analia kule Kongo. Meya lukwabu webali kukaona. Ebinzi bizibu Katonda ye yasalawo. Abali munaku abana ne mukyalawo. Tuombe Mungu nunule basigalayo. Yenzera mtabani wanaiti. Eno meseji jasigala mu DNA. Abana bange mubawanga meseji. Uganda oriya mu mirembe. Kongo remember Kongo no. Kongo remember Kongo no. Kongo remember Kongo. Kila mtu analia kule Kongo. Kongo remember Kongo no. Kongo remember Kongo no. Kongo remember Kongo. Kila mtu analia kule Kongo.
Hey, hey yo, it's me again, Super Ranking. All the way from IOS Records. Alongside producer Arizon the beat. NMB. Yeah. Represent to the mothers, you know. Remember, it's a fire burner. IOS. We sign out.